mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga kwijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimimana nongiye kubasuhuza. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi rya Amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye. Turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye. Kubumva ni ukubaruhura. Iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima. Murumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30 hari numaze 43 atarashobora kumenya kuwo yabwiwe ko ari papa we ariwe koko. Muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we Igoma bahageze bavuye ku Gisenyi. Ikiganiro agasaro kaburaga nihuriro neza ku ijwi rya Amerika.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupasi n'umurundi kazi Felicite Ntirampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi dore hashize imyaka 30. Yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka.
Sitamets yariko aragira sante publique yarazanga no mu message ne generaliste avuye mu Rwanda. Hanyuma yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa mbyo atumbi igifaransa muri communauté nari ntuyemo. Nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi cyakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde?
Yitwa Kaberuka, Dr. Kaberuka Jean Bosco.
Akaba atuye hehe magingo aya?
Ubu ntabyo nzi, narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura. Ari mu Rwanda mugabo, uko bibakoze ari mu Rwanda. Urumva ko hashize imyaka myinshi.
Yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazaho abarizwa. Dr. Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i Kigali aho akorera. Oui, Dr. Kaberuka. Mwaramutse amakuru yanyu.
Murahoneza.
Nari mbahamagaye nitwa Venuste Nshimimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye nzabasuhuze.
Felicite Ntirampeba?
Yego. Muramwibuka?
Oya, ntabwo mwibuka.
Yahoze yiga Anverse mu Bubiligi. Igihe namwe mwari muhari mukora sante publique. We yakoraga medicine tropicale n'umurundi kazi.
Ntabwo
muzi.
Komeza mumubwire.
Ntabwo mwibuka yari umubikira? Mwajyaga mujya kubigisha Anverse mubigisha
Igifaransa. Igisha Igifaransa? Ngiye ko nigaga se. Iyo narigaga tawe nigisha. Mwikina rya Verite maze namaze amezi 3.
Yego. Nicyo gihe rwose ambwiye ko mwahuriye Anverse. Yambwiye ko mwahuriye Anverse hanyuma arambwira tuzamusuhuze cyane. Ati rwose ati byanshimisha nshoboye kumuvugisha.
Ubwo nyine nabonye ari pashyize igihe kirekire. Narigaga n'abazanye sante publique.
Sesa niko yambwiye nawe.
Yego.
Yarambwiye ati rwose yari ahari yiga sante publique. Ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya medicine tropicale. Yaravuye Roma icyo gihe.
ntabwo mbizi neza ubwo naje kuvugana we cyane ko unyiri ubwo naramubonye kuko ntite cyane cyane ko ntabwo twiganye narigaga
hanyuma se mwaba mwifuza kumuvugisha nshoboye kubashyira kontakiti mwakwemera kumuvugisha
mperuka kera cyane nawe ntibuka neza nta kontakiti ziri twagiranye ndabona umubikira ari abantu benshi aho ngaho
yego
ariko nta kontakiti twagiranye sinzi niba ari ngombwa
none se hari ikintu yambwiye hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho arambwira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yaruya mbere y'imfura ati twarakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye
gukundana no shokana ubonye dapasaje ndaho ngaho anversi agukundana nta mwanya ari mfite nibaze amezi angahe atatu kandi aho twiganaga shokana ubonye umubikira si posible no gukundana no
hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30 ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi ni umusore ati wamumbwirira ko rwose hari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana batanu mfite n'abandi mbera atari ko umwana we arashaka kumubona uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien mfite amafoto ye na yaguhuka mureba ni umusore mwiza ushaka kukubona
kumbona gidi Kigali
iyo ndabizi kuri Kigali yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa
ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi ayo mizi kandi nawe umudamu ashobora ayikibuka yaza akamureba
yaza akagusuhuza
nta kibazo nkamureba kwa kuko ntabwo muzi
nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere
nimaze amezi atatu gusa mpita nta ngaruka ku kazi
yego birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko yahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma ariko yaje ikomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana wumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ni nde hanyuma rero ndamubwira ati rwose nzagufasha nzagushakira uwo dutere ukaberuka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana ndamushimisha
ndi i Kigali
yego none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu waba azaguhamagare muganire nzamubwira azaze i Kigali hanyuma tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane
nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo izi byanyu icyo bitanga ariko aje akandeba agashakisha ubwo twavugana
yego tuzamurangiraho muri hanyuma umuganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute
ntacyo mbivuzeho
yego
kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mikeya gusa ngo nzabigera nimubona ngo nzabitekerezaho ko ntabwo muzi
yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha
ntabwo ari ngombwa ni kera cyane ubucuti twagiranye
bwari ubucuti bwihuta birumvikana
ntabwo twiganaga deja niba yarigaga inzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka bagomba gutya
yego Nduva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sebastien na ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza kwa kwibuka neza ariko ku cyo yifuza ruko umwana yamenya se ibindi nduva atari ngombwa cyangwa ngo ngane kuzabona umuhungu wawe
yego nyine tuzabijera nene twibona
yego
kurangiza ufite umuryango ufite abana bangahe batanu
oh ni byiza cyane arakuze ameze neza n'umugabo icyashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique ni ikintu cyo kongera ku umuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yunze ko afite se n'abajya mu Rwanda rugate mfite papa ndamuzi ndaramubonye kandi ku kugeraho umubyeyi nzo bizamutera ishema
ubwo tuzabireba tuzarireba none se ndabona abafana kumwakira gutya
Ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye kuko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya DNA bikoreshwa kugira ngo we wemeze ko kuko umwana ari uwawe tujye nta wamugutsindira azaza azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha
Oye bizamini byose bimaze gukorwa. Inozo amufari ndi butazi.
Hagomba gukorwa bizamini. Nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afite insitanye isano na kanaka.
Icyo gice ko mubizi namwe
se? Yego. Tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora ni ibintu tumenyereye hano ku bya Amerika turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi n'ikigaraho ngaho hari ikigo kibikora ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma umwana akamenya se n'umubyeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane
yego
Dr. Kabiruka ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye ni hano mu kiganiro agasaru ka buraga ndizera ko muzajya mucyumva nimbona kanya ku cyumweru kibari saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muzajya mucyumva ni kiganiro ki gihuza abantu kiri miti na giteri neza
yende washimiye nange
umunsi mwiza
namwe
agasaru ka buraga
Dr. Jean Bosco Kabiruka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sebastien afite imyaka 30 atuye mu Bibiligi naramuhamagaye turaganira atangira mbwira icyatumye ashaka papa we
parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain des
Kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe naho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza Iyo mpamvu nari nasabye ko wamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya
ça m'aurait plus de savoir ce qu'il en était.
Ubu se kumaze kumenya kufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva imeze ute?
C'est une bonne nouvelle pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
Ni inkuru ishimishije cyane nayakiriye ni inkuru ishamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabifatamo. Niko mbibona.
Je me positionne par rapport à tout ça, je pense que c'est clair et certain.
Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe
c'est quelque chose que j'envisage bien sûr c'est quelque chose
ni kintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba bishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi
parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi hein.
Jean Sébastien wifurije amahirwe.
Ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye.
C'est vraiment super.
Mama wa Jean Sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uwa mubyaranye yamenye ko namubonye abyakira n'ibyishimo.
Ndanezerewe cyane no kuri ndanezerewe by'umwihariko ndanezerewe ko yashoboye kuboneka kuko cyari cyifuzo nari kisigaye kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu rero ndabikengurutse namwe ndabakengurukiye cyane.
Wumvise mu kiganiro aho Dr. Jean Bosco Kabiru kavuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona, wumvise ko na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya I Kigali kureba uwo yita papa we, mbese uzamuherekeza?
Ego nzomuherekeza, ndabyifuza cyane nzomuherekeza, ego kugira ngo nshobore no kumuremesha, ego nagiye nshobora kumugushasha imyaka 30 yose nshobore kumubona, ndanamutengurukire cyane ko yemeye kubonana n'umwana we kwakira umwana wiwe.
Hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we, ati niko bigenda. Icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye?
Ndagishyigikiye cyane, ni byiza gutyo ntihari n'abakenga na makeya impande zose, ni byiza kwicuriza kwiyo egzami ibaho gutyo umwana nase yishimane. Mbese
Madame Félicité, mbiyambe banda gushimye cyane kuba warizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo. N'imyaka 30
nagumye ndabisengera ndasenga ndizera, none ibisubizo byanjye Imana yarabyumvise, irabaca ko umubyeyi arashoboye kuboneka.
Murakoze cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urere Imana. Ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda utoragura aho ba nyina babataye ukabarera, hari uheruka gutora muri iyi minsi?
Yego, muri iyi minsi arashimye naratoye umwana w'umwaka n'amezi 6.
Nibyo,
mwiza cyane, umwana w'umuhungu mwiza cyane.
Yitwa nde?
Ababyeyi byarabagoye, yitwa Irumva King Shalom.
Imana imukomeze kandi nawe ukomeze, ukomeze uyirebere urerera mu Burundi.
Ego, murakoze cyane, nawe ukomeze guhezagirwa cyane kandi ndabashimiye no kuri mwe byimva mutima.
Urakoze cyane.
Ego, mwe murakoze namwe.
Nabibabwiraga mu iriburiro ry'ikiganiro, umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa, nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko, bakamenya sekuru yitwa Iyakaremye Dieudonné, ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyabutarama, umudugudu wa Kibiraro ya mbere.
Ubundi yavutse mu 28, hanyuma icyo cyabayeho mama wanjye afite umuntu amutsinda bakoranaga hantu, noneho aramwihakana. Nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana, abana na mama wanjye, we aranyakira. Ariko noneho maze gukura, mama arangatiye nimara kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira. Ndangije wa gatandatu primaire ajya kumunyeka, yakoraga ari umugeni wari uhagarariye Music Fabric yitwa Uwimana Jean, yakoraga muri Music Fabric niwe wari uyihagarariye. Ariko uko yatega buri munsi ukabona ntashaka kugukura nanjye, niyo nawe yamushyira urwandiko ndabyuka mbere y'intambara mu 1933 nagiye mu cyiciro ebyiri, akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga 100,000 ngerekeye mu mahanga ataha bikajya ntayimbonye. Ariko nyuma y'intambara irangiye umugore yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana Jean akora, ariko ntabwo umuhera azi ibyanjye nawe, tubagira amatsiko yo kujya kumureba. Njyewe ndamureba ndamusohoza turicana turaganira, ndabaza se ko mfite umubyeyi witwa mama yitwa Sabu Beatrice, kuko yambwiye ko ari we papa birashoboka. aragi haka wafu za tunagwe ni kukwawe kwa mwaka mwaka kwa nagaranu kwa mwte na shwanafu ya mwenyewe na mfasha mkanga ni mwamura vio anje mkuku ona mwenye fiti vila mpanga nisi ama mwza jengu wazeneza ashura kuwa eribeshi mwere shio nchaka kuminimuzi wenda wenda enje kunyumba ashura kuwenda situ mtumuti wa timu akanyi mina kaminya kuzi wazari dhata na mnyangu amara sura ya langa kaminyini wa hali wano muna wajitenga hali wakuru wajini wa hali wa shitrangi wa hali ngao suza hali kini zeneke nuku mbara handa hali pite iso kuchanga pite aho buka kuku kujizu ungu zimigira yero hachirinzi
mbanzo shimile mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so wo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa
mbere y'intambara sinigeze nubona amaso ku maso habe namba irumba yafite resepsiyo uri nyuma ya resepsiyo yabo yabaga mwice mu nzira hore winjaga ramunaga no nabakobwa bo bakora kuri resepsiyo bakaba bamushubutumwa we nta bizize tuma ninjira mu busuhuzi
niyo adeberaga muri byo birahure ntago wabonaga mwijisho risa naho rireba n'ubwuzi wo mwana
yari fime sinigeze mubona cyakora ndahamije kubona hari gira afite imodoka ya Peugeot ndi bazari 305 yari yashyiriyeho cya gishushanyo cya Music Fabric urumva nabwo nabonaga amashuka ntabwo navuga namubonye yamunshije
none se kumaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara hari bintu ushaka ku mwaka
ni ukuri k'imana ntacyo mfite ku myaka mfite 44 yanjye nyibeshejeho ni ukugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye abasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkeneye nta mitungo nkeneye habe na mba yuzu umuntu akumva ko afite originalite iri aha ngaha kuko biravunye biravunanye kubyakira ubundi ni cyamuhe motivasiyo kuko iri kukwandikira
yego
abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijemo shuka noneho baranyicana baramaze ngo ariko se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo twereke papa wawe kuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numva ngize agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye ntashidikanya ntazi niba rero cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana babwire ati dore ngo noneho nguriya sogokuru wanjye kandi ukuri kimana ati imana izajya ikomeza iguha umugisha njye ntabwo mbona uko bura nk'ubu ngubu ndumva nubeza nashesha nubeza kubera ukuntu sinzi wajya mu handa namubonye ahari
nongere ngushimire wowe yakaremye Dieudonné kuba warihanganye mu gihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye
murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibashe ibafashe ibaho mu gitondo gabanyije
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira ashaka be inkuru yari amaze imyaka 25 abitse mu mutima ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu wa Biryogo
ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eleazari na Hakizimana Gideon
abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki ni bande muhuriye kuki
Hakizimana Eleazari yari umugabo wanjye Hakizimana Gideon ni umwana wanjye
mwatandukaniye hehe byagenze gute
twatandukaniye i Masisi
ubwo hari mu buhe mwaka
hari muri 1996 mu kwa 17 tariki 15
niba wibuka neza mutandukana byagenze gute mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha twibutse ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha
twari kumwe gihe icyo gihe baranda sanda barakomeza
hanyuma wavuye Masisi ugana he, waganye Iburasirazuba cyangwa wagiye Iburengerazuba?
Navuye Masisi nkomeza za Walikare ngera ahitwa za Shabunda, Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka, tutura na gutya.
Hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva Masisi, Walikare, Shabunda, Mandaka, ntaho wigeze umenya kanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Gideon ndetse n'umugabo wawe Hakizimana Eliezeri, ntawigeze akubwira ko yabaragutswe bagenda?
Keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma, mbabajije barambwira ngo sinahagera, ukomeza ngiye kugenda.
Ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma ukavuga uti sintarenga hehe?
Nageze kuri Kongo nyine ndahagarara, nari maze kuruha.
Wamaze kuruha. Ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Ejedewo yari yajyanye na se, hari undi mwana mwari kumwe wowe?
Nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa, umwe njya kugaruka yafiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo nyine.
Oh, komera.
Uwitwaga Umwari Faisa, hanyuma asigara na Hakizimana Joseline.
Joseline si we waramutahanye?
Ashwi. Nawe baje kuturasaho turatandukana.
Muratandukana, usiga Joseline inyuma, usiga Nyakwigendera inyuma, usiga Eliezer, usiga na Gedeon, umugabo wawe n'umuhungu wawe, urataha mu Rwanda. Ubu se nta gakuru ka Joseline ufite?
Joseline yarashize umwaka n'amezi icyenda baramuzaniye.
Baramukuzaniye ubu muri kumwe?
Turi kumwe.
Muri iyi myaka yose ishize, wigeze wongera kureba uko watabaza, uko washakisha, uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gideon na Hakizimana Eliezer umugabo wawe?
Hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguha itangazo. Bizaca?
Icyo gihe Gideon yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 3 n'amezi 6.
Mu Rwanda mwari mutuye kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twanamubonye tugeze aha n'aha turamwibuka ari aha n'aha?
Mu Rwanda twari duteye Kabuga muri komine Rubungo.
Niba umugabo wawe akumva, birumvikana ko hari amakuru mfite ushaka kumuha, hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye, niba akumva muri kano kanya Madame Aisha muhongerwa, n'iki wumva ushaka kumubwira?
Aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa, n'umugabo wamushiki we akaba yarapfuye, nanjye mama wanjye akaba yarapfuye, na papa wanjye akaba yarapfuye.
Oh, komera, ihangane.
Mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline ari umumama umaze kubyara kabiri.
Kumera. Ni byiza ubwo ushoboye kubivuga, burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima, ntubashe kubivuga, ntugire ubibwira, ugahora wumva hari ikintu kikuremereye, burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza. Biraruhura, ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo. Aisha Muhongerwa, ndagushimye cyane, ndagukomeje kandi nkwifurije kugira amahoro.
Yego, Uwiteka akomeze kuguha umugisha rwose, nta kuwutangiza. Azaguhindure muri iyi si kandi azaguhindure no mu ijuru.
Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo Jean-Marie Vianney Mundanikuri ashakisha umwana yaruko yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali. Mu batarashoboye kumva iyo mpuruza y'ineza, mbashyiriyeho agace k'idutangazo.
Namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungi bari ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa batari mu bubiri. Nabavanye mu mirambo famiye umaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri Minisitura niho bari bari.
Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu?
yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora bavuye mu iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashikariya mu mujyi ari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose mbyumva emeshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegareza twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika bashyikiriza uwo nyirasenge wa se arambwira ati imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwima nsubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe ahita akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye muri iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo mbere ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye. Se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean Marie Vianney mu ndanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko kuko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean Marie Vianney mu ndanikura ariko bakamubura ati nta nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze. Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho. Iyi nkuru nziza wagombaga kuyibwirwa bwa mbere ni Jean Marie Vianney mu ndanikure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire.
Uyado
Jean Marie Vianney mu ndanikure.
Yego ni Venusi.
Yego ni Venusi Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika makuru mu Rwanda.
Makuru yari meza turaho turi kubona akavura tutangiye gusangira guhinga turasikwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga.
Ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasoro kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 94 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya amakuru ye nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureze yambwiye ati ariho ameze neza ubwire Jean Marie Vianney mu ndanikure nzihamagarira ati umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati araho arakomeye ngubwo ubutuma nari ngufitiye.
Yehova we Imana ishimwe cyane mwarakoze rwose Imana ibaha umugisha. Yo ni igitangaza hari ni nko kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga. Ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi rya Amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagera. Yo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane.
Ni byiza cyane. Ikindi ise wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana gusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimire igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona. Ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwigirira. Inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka.
Yo Venus rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntago tuzi niba bari abatanga ngo puri Nobel dorate bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera ku bo twabuze yo ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'umwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose
nawe urakoze uvuze bagenzi banjye dukorana hano ku ijwi ry'Amerika no mu kiganiro Agasaro ka Buraga isa tubasumba uraho ngaho i Kigali ni watugejejeho amakuru yawe n'icyifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime
rwose nababishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na Imana ijye imwongera mu kazi ke kandi Imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza bajya ngo mwaje gufasha rega Yezu no guhuza abantu n'abandi umusaza umwe bita Simeoni niwe wabunye ngo bamuzane Yezu muheka arashimira Imana nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo rwose ndababwira nahoranaga igishyika murashikagurika ndota nota nabonye me uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'Imana daturi mu ijuru
urakoze cyane ngaho ukomeze ugire ibyishimo witegure kuzakira Aime azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nonge kukwifuriza amahoro y'Imana
namwe rwose murakoze
Agasaro ka Buraga
Agasaro ka Buraga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nka ya Aime Kamanzi Nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu Bugesera yitwa Nyiramugwera yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994 arererwa i Kigali n'uwahamuvanye waje kumujyana muri Canada umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure aza muri Sake mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aza i Kigali ashaka ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro ka Buraga naramuhamagaye turaganira
Hello
Oui, amakuru yanyu
ni meza
ni Nyirabikorwa Solange tuvugana
eee
amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda
amakuru ni meza nahoze nkurikira Agasaro kabuze ndagushakisha ndyo za Kigali mbaza nimero ndaheba nuko birangira ngiye ku kuri Facebook mbona ifoto sinzi ukuntu twakwandikiye kuri interineti none ngize shaba ndakubonye pe Imana iguhe umugisha mbere ya byose
wagombye kujya kunshaka i Kigali
nagiye i Kigali n'urusano bita Isake
Isake ya Kibungo
Isake ya Kibungo
warakubititse urwo rugendo rwose
nararukose kabisa kuzakubonana ko bimazaga nkurikirana Agasaro kabuze umva nkabura amahoro ndava nteko mana yo mu ijuru umuntu nzamubona nteko ariko gusa Imana iguhe umugisha ubwo bwitange ukora kabisa
None rero urambonye tuganire mbwira bimeze gute twagufasha iki
ikintu nashaka ko mumfasha mfite mukuru wanjye mu ntambara 94 niwe mukuru iwacu bamwitaga Nyiramugwera njye nari umwana muto iwacu
yego
intambara yaje kuba bageze mu Bugesera asa baje kumutwara haguye aba bantu benshi nyine ngo bamukura mu mirambo ariko ubwo n'abantu bari bari kumwe babitubwiye
yego
arangije ajya kuba i Kigali ngo ni umuntu w'umumama yabazaho ariko ntago batubwiye izina nabo ntago bari bamuzi amaze kuba i Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge
yego
asaba ngo nimba hari umuntu wacu waba warasigaye ngo yabumumenyesha noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu wabusigana bakaza, ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza. Ababyeyi bacu bose bari barapfuye, yaba mama yaba na papa. Nuko hashize igihe, ubwo ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo abantu bashobora kutubwira, ubwo ntabwo twumvaga iradiyo, baratubwira ati wa mwana wanyu njye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada, wageze umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyeshe. Ubwo rero nari umwana ntagikurikirana, mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urusha undi imyaka ibiri, ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye agasaro kabuze, nagize ikintu mu mutima ndabana n'andi wagushakisha nkareba ko waza, nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose, ni nanjye wenda ko wamunshakira, kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya. Nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira, nkuko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho.
Yego. Unyemerere nkubaze utubazo dukeya mpereye ku byo umbwiye. Nyiramugwere yari afite imyaka ingahe muri 1994?
Muri 1994 yigaga mu wa gatandatu primaire.
Ubwo
yari nko mu myaka cumi n'ibiri n'itatu gutyo.
Cumi n'ibiri. Irindi zina rye rikaba irihe?
Bamwitaga Mukahaguma Rusakiye Kamembo, yari atarabatizwa.
Iryo rindi ni irihe?
Nyiramugwera Mukahaguma Ruseke.
Ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga, bakaba baraganiriye yarigeze amubwira ko bamwitaga Mukahaguma Ruseke
Nyiramugwera.
Icyo gihe yabimenye?
Yabimenya rwose.
Ikindi nshaka kukubaza, iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka? Ni hagati ya 1996 n'ibihumbi bibiri. Gerageza kwibuka.
Itangazo arinyuzaho avuga ko ari muri Canada. Ni nko muri 1998. Icyenda gatandatu yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire, abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye.
Nonese mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza wamukuye mu mirambo ukamurera?
Oya, yahakuwe n'umusirikare ngo umusirikare aragenda amuha umugore we, noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada.
Umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada?
W'umunyarwanda rwose, ngo bari bavuye mu Rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada.
Uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare?
Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe.
Ndakubaza aya magambo yose kubera ko utangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe, yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada, ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu, icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe?
Oya, nta handi hantu nigeze nshakira amakuru, kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity yo kugira ngo mushakishe. Ariko yatanze amatangazo kuri kuri wari ushakiri i Kigali. Arongera ageze muri Canada, arongera atanga irindi tangazo, urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukira abana cyane.
Yego. Niba ari muri Canada, niba akiriho n'ahandi yaba ari hose, nta kabuza tuzamenya aho ari, tuzamushakisha. Abantu bo muri Croix Rouge i Kigali dufite uko dukorana, dufite uko duhanahana amakuru, nabo nzabegera mbabaze, mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe. Nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo, birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bati wanya, ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze tu dufatane mu mugongo birumvikana hashize kirekire umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba kumva niki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa uko tuvukana kwa mama na n'ubandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri kuri imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona bazashima izina ry'imana kuko igihe kirima ishushe ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazonye ikaduhuza
Solange nyirabikorwa ndagushimye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe nibakiriho abantu benshi bazamva itangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwangu kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana
Imana ko umugisha rwose urakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe uzakabona
Wiki kimpege
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze turi mu mwaka w'2016 kuri Goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu imyaka 6 bageze hakurya baraburana uwo mwana yararongotanye yatorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza magingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda kazi kwijwi ry'Amerika
murakoze cyane Venice
none ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Pagasi mwayabonye gute mwamenye mute
amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'ikinyarwanda mbonari Nyagahene iryo n'iritazirano Pagasi twayamenye tuyahawe n'abagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe Inuka korera Goma nayo byatanguye umupfasoni Margarita barankiki yatanguje Maison Shalom abigize nk'uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye rero baduhaye amakuru yuko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero dufatikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije ijwi rya Amerika mu gufasha kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yokwira mu muryango akabona urukundo kuko niwo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukura n'iteka
none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te
Olivier yuwa ya puye ahoya la sanzu wa tuye ahoya la sanzu waba ali muiru wavu ahaho zihit kwa Gisenyi aho bita imusale ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri petite barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma. Noneho bamaze kurengana iyo barriere Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe. Yamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu Kifaransa, Programme d'appui à la lutte contre la misère. Iyo nayo niyo yahejeje imushyikiriza ishyirahamwe Inuka itariki umunani z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2016. Uko ryageze muri Inuka.
Nta makuru yaba mufite y'umubyeyi we, ntabwo yigeze amushaka, ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo.
Kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya yuko umubyeyi we yuba yaragerageje kumushaka, kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize. Twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya i Rubavu, tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabona ababyeyi be, ariko batubwiye ko ata makuru bigeze babona kandi n'abamufite muri Inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha.
Richard nije imbere muyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ufasha Inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahene.
Urakoze cyane Jeanette kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe. Twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubirana ibyishimo byo kubana n'ababyeyi eka mbere n'abavukana.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa, turivuganira mu myaka itandatu ahamaze Ikinyarwanda cye n'igice, ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka. N'umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be, babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali kimwe n'abatuye muri Rubavu, uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016. Umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi, uwo mwana n'uwawe, tabara aragushaka. Umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti. Ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri, umurundi kazi Inamahoro Claudette n'umunyarwanda kazi Icyamazima Goretti, bamenyaniye mu mahanga muri Uganda, baba tampe inshuti magara. Iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo, baseka ntibagere gutangira. Hashize imyaka 13 Cyamazima utuye i Kigali nta makuru ya Inamahoro afite.
Asasiza Inamahoro Claudette bakundaga kumwita mama Emma, akagira n'undi mwana witwaga Mugisha. Yatuye mu gihugu cy'u Buganda ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masajya, niho muheruka. Ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkasangizwa n'abandi bantu, ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze. Numufashe rero mukamubonera rwose byasomeza cyane.
Mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse, mwatandukanye ryari?
Imyaka 13 rwose irashize.
Kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana?
ntabwo twongeye kuvuga nampamagara numero ye ikitabwa abandi bantu bakangara katari.
None se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande?
Mahoro Claudette yari umurundi kazi.
Yego.
Nanjye ndi umunyarwanda. Ariko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande twarabanye yari inshuti yanjye cyane cyane cyane. Ku buryo kuba nta makuru yo nzi rwose birampangayikije.
Ku buryo utekereza ko washobora kuba hari ikibazo yagize cyangwa se ni ukurugutse kuba tukavugana n'ibintu bimva bimbangamiye mu mibereho?
Byose ni kimwe, wenda ashobora kuba hari ikibazo yagize ariko no kuba nta makuru yafite nabyo nuko numva bimbabaje kandi ari umuntu w'inshuti yanjye magara. Uburyo wabanye n'umuntu neza uba ukeneye kumenya amakuru. Kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero yo nakubwira kuyihamagara nkasanga itariho kandi singire n'indi menya, numva ari ibintu bimbabaje rwose.
Aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala wigeze uhagera urahazi?
Ndahazi Masaga, ndahazi, narahabaye twarahaturanye.
Muri iyo myaka yose yashize ko inzira zagendwaga ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuge uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona?
Urumva njyewe ndi Kampala nza mu Rwanda naje nze gushaka. Maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka ntabwo biba byoroshye, umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya ntabwo ari ibintu biba byoroshye.
Wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti yawe n'amahoro ku buryo yaba umuhuza?
Hari uwo nigeze guhamagara, ndanamuhamagara kenshi nkajya mwohereza n'amasaje nkamuhamagara nti wagiye ukamushakira, ariko akambwira ngo yarahimutse, wari ubashije kumumenya wari umuzi nandi muntu akambwira ngo uwo muntu we yari imutse yagiye gutura ahandi hantu. Noneho numva arashaka kubigiramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo wagurutse ajye kumusakira. Nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yumva ko yamwoherereza koko yari kujyayo. Ntabwo ntageze nayagerageje rwose.
Aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu mwakundaga kuganira n'iki mwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa Cyamazima gore tumushaka?
N'izina ryanjye byonyine yarabimenye ahita abyibuka. Izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibi bihe twabayemo ni byinshi. Niyo yaba ari umugore se gusa byonyine yahita abyibuka kuko wenda Cyamazima ntabwo twakundaga kurikoresha. Ariko Gorete nibyo yari azi cyane, urugero yakundaga kumpamagara. Akandi kantu gasekeje,
yego,
Claudette yigeze kujya acuruza amagi. Noneho rimwe araza kumpamagara ngo atanu ngiye kujya mu amagi kandi hari mu ijoro. Ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba. Ati wamperekeza? Nta kibazo, reka nkwerekeze. Turagenda kubera ko ari inzira ntari menyereye nkugaruka. Siyumva ngo ahantu umukingo ariko sinagugera hasi. Ndiruka ndiruka nk'ibimetero nk'icumi. Nk'ibimetero icumi rwose ndabyiruka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa. Claudette yarasetse araseka, nubwo ari kuri radiyo ndabivuga.
Yego.
Yarasetse amagi ariko yakubita hasi araseka arinyarira. Nubwo ndabivuga nubwo ari kuri radiyo rwose ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga. Noneho we akambwira ati njye mbonye wiruka nkajya ngo hari icyo kwirukanye. Ukuguru kwanga kugera hasi, kwanze kugera hasi, noneho njye mpamyaho ndiruka. Urumva Claudette twarabanye cyane, yari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose.
Birumvikana. Nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera ko nawe uzakabona.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro ka Buraga karabonetse.
Ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano ukirangiriye. Mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Nsengiyumva. Nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi n'i Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kabiruka Jean Bosco. Nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe
nubwa inuka kuri Goma muri Republika ya Demokrasi ya Congo ngaduhuje na Olivier Muhire Nyagahene mwana w'imyaka 13 umaze itandatu atandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka ngari kumwe na Venice Nishimi Imana kwijwi ry'America.
Family, they are very happy.